wataka pokea kwa tata hemo ono wiki taku haku Aotearoa we tetau mama te aroha e te rongo au I a koe karangana kia kahara kurunga tēnā karawhiua e makia u ina te mihi I tō mori mori no oku I tō kōpū kia kahara kurunga tēnā karawhiua e makia u ina te mihi I tō mori mori no oku I tō kōpū Paia JB, paia papa kia mohi o no koe kua onge onge Tēnā tiaki nā te hapū Aotearoa au e te tau Mama te aroha Kei te rongo I a koe e karangana Kia kahara, kurunga tēnā Karawhiua e makia u Inā te mihi, I tō mori mori No oku I tō kōpū Kia kahara, kurunga tēnā Karawhiua e makia u Inā te mihi I tō mori mori No oku I tō kōpū Paia JB, paia papa Kia mohi o no koe kua onge onge Mama ue Te whea LB June me tō umu Kia rongo anō koe I te aroha
Come on now, what's it?